madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto ayaa Soomaaliya ku tilmaamay dal ay ka jiraan caqabado ay adag tahay in wax laga qabto. Ruto ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu shalay siiyey telefishinka CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay. Dhinaca kale, 337 mudane oo loo doortay baarlamaanka Kenya ayaa maanta la dhaariyey. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaaliya
xilli uu wareysi siinayay telefishinka CNN ayaa madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto mar wax laga weydiiyey xaaladda Soomaaliya iyo waxa dowladdiisa cusub uga qorsheysan. Waxa xaaladda Soomaaliya ka jirta uu ku tilmaamay xaalad adag oo ay adag tahay in wax laga qabto, laakiin waxa uu sheegay inuu kalsooni uu ku qabo madaxweynaha dhowaan la doortay ee Soomaaliya, kaasoo uu sheegay inay horey u soo wada shaqeeyeen, haddana uu rajaynayo inay mar kale wada shaqeeyaan iyaga iyo beesha caalamka si wadajir ah xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya. Dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira ee uu madaxweyne Ruto uu rajaynayo in Soomaaliya iyo beesha caalamka ay kala shaqeeyaan waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka, dhanka gargaarka bani'aadamnimada, halkaasoo abaarta iyo macluusha Soomaaliya ka jirta ay kor u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay.
Somalia is a difficult nut to crack, but we have confidence that the newly elected president in Somalia, who he has worked with us before, we are looking forward to working with him and with the international community.
Caqabadda Soomaaliya waa mid ay adag tahay in la maareeyo oo si fudud loo fahmo ama wax laga qabto. Waxaan ku rajo weynahay in aan la shaqeyno madaxweynaha Soomaaliya, hogaamiyaasha kale ee Soomaaliya iyo beesha caalamka si aan u xalinno caqabadaha jira, Soomaaliyana ay ugu suura gasho inay iyadu danaheeda amniso shaqeyso. Keliya ma ahan ammaanka ee waxaan madaxda Soomaaliya kala shaqeyn doonaa arrimaha bani'aadamnimada.
The humanitarian, especially food situation in the Horn of Africa, in northern Kenya, and generally in our region.
Kama uusan hadlin waxa uu ka yeeli doono ciidamada Kenya ee ka tirsan howlgalka ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya. Hase yeeshee, xilligii ololihiisa doorashada ayuu madaxweyne Ruto waxa uu sheegay in ciidamada Kenya uusan ka soo saari doonin Soomaaliya haddii uu guuleysto. Dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyey ee u hambalyeeyey madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto. Dhinaca kale, waxaa maanta la dhaariyey xildhibaanada labada gole ee Kenya oo xafiisyada maanta si rasmi ah ula wareegay, iyadoo xildhibaanada aqalka sanadka Kenya ay maanta afhayeenka cusub u doorteen Amason Kingi oo horey usoo noqday laba goor gudoomiyaha ismaamulka Kilifi kadib markii uu tartanka ka haray ninkii kale ee la tartamayey ee Kalonzo Musyoka. Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa lagu wadaa in la caleemo saaro islamarkaana xafiiska loo dhaariyo 13-ka bishan, iyadoo munaasabada caleemo saarkiisana lagu wado inay kasoo qaybgali doonaan madax kala duwan oo kuwa gobolka iyo caalamka ka tirsan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.